nakagua kuangalia kama kila mtu ameenea na uvuvio huu. Endelea kuwa katika roho, nyanyua mikono yako juu unapopita. Angalia uwepo wa serikali tukufu ya ufalme wa Mungu unapita. Umeona nguvu ya Mungu, uwepo wa serikali, uwepo wa serikali tukufu ya ufalme wa Mungu unapita mahali hapa. Nguvu ya Mungu inatiririka. Kuna mambo mapya yanatokea kwenu. Ninyi pokeeni nguvu ya Mungu katika upya, katika upya kuanzia tarehe ya leo, kuanzia tarehe ya leo. Yes. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Kila ambacho kimekuwa kikisumbua kuanzia tarehe ya leo kiondoke, kitoweke kabisa kuanzia tarehe ya leo. Receive the anointing in the newness of Christ. Pokea nguvu ya Mungu. Pokea nguvu ya Mungu. Pokea nguvu ya Mungu. Kuna mambo makubwa yanatendeka. Kuna mambo makubwa yanatendeka. Na tamka nguvu ya Mungu iende kipande hiki chote, iende kipande hiki chote. Kipande hiki chote. Kipande hiki chote. Kuna karama na vipawa vinaachiliwa. Karama na vipawa. Angalia, pokea karama na vipawa. 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 Hapa watu wanapokea karama na vipawa. Karama na vipawa pokea katika jina la Yesu Kristo. Pokea karama na vipawa, karama na vipawa. Karama na vipawa mbalimbali. Pokea karama na vipawa. Msogeze huyu hapa. Kila aina ya kifungo kitoweke. Free. Free. Karama na vipawa. Msogeze huyu hapa. Huyu hapa. Nyanyue. Msogeze. Msogeze hapa. Kuanzia tarehe ya leo, nguvu ya Mungu imeshuka kwako. Pokea. Hakuna nguvu za giza kukaa ndani yako. Pokea ufungulivu. Pokea ufungulivu. Pokea ufungulivu. Kila mtu pokea karama na vipawa. Karama na vipawa. Mlete huyu hapa. Mlete huyu hapa. Mlete huyu hapa. Msogeze hapa. Msogeze hapa. Msogeze hapa. Pokea karama na vipawa. Pokea karama. Msogeze na yule pale. Mlete yule pale. Mlete. Mlete hapa. Mlete hapa. Mlete hapa. Mlete hapa. Mlete. 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 Mlete huku. Mlete huku. Mlete huku. Mlete huku. Niangalie. Niangalie. Funguka kuanzia tarehe ya leo. Yes. Pokea karama na vipawa. Karama na vipawa. Yes, karama na vipawa. Karama na vipawa. Pokea karama na vipawa. Pokea. Receive it in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Mnyanyue yule pale. Mnyanyue yule pale. Kila kilichoshindikana leo ni mwisho. Yes, msogeze yule pale, mlete hapa. Mlete kwa hapa. Mlete kwa hapa. Mlete kwa hapa. Kila kilichoshindikana kitoweke. Free. Pokea karama na vipawa. Watu wanaendelea kufunguliwa. Angalia, ninapopita namna hii. Karama na vipawa. Nguvu ya Mungu inaendelea kufanya kazi. Pokea nguvu ya Mungu. Mnyanyue huyo. Leo ni siku yako, haiwezi kuwa siku. Kila kilichoshindikana. Kila kilichoshindikana. Natamka kupokea zaidi in the mighty name of Jesus. Karama na vipawa. Karama na vipawa. Karama na vipawa. Nyinyi hapa nyanyueni mikono. Hapa. Kipande hiki hapa. Wote. Nyanyueni mikono. Niangalieni. Nyanyueni macho mniangalie. Kila kilichokuwa ni teso, kila kilichokuwa ni kifungo, kuanzia leo ni mwisho. Pokea kufunguka. 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 Yes, pokea kufunguka. 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 Karama na vipawa. Pokea kufunguka. Kila ambacho kimekushinda leo ni mwisho. Pokea kufunguka. Nimesema pokea kufunguka. Unafunguka. Karama na vipawa. Receive, receive, receive. Pokea. pokea, pokea. Huyu hapa. Nguvu za giza zilizokutesa kwa muda wote, leo ni mwisho. Naziamuru zikuache na ninakutamkia kufunguliwa kwako. Free. Amefunguka. Pokea na wewe pia ufunguka, ufungulivu wako. Endelea kupokea, endelea kupokea. Waache watu waendelee kufunguka. Natamka nguvu ya Mungu kuja kwenu. Nataka kupita hapa. Nataka kupita hapa. Pokea, pokea. Pokea ufungulivu wako. Kila kilichoshindikana leo ni mwisho. Kila kilichoshindikana leo ni mwisho. 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 Pokea karama na vipawa. Pokea karama na vipawa. Karama na vipawa. Funguka. Funguka. Kila kilichoshindikana. Kila kilichoshindikana. Kila kilichoshindikana. Kila kilichoshindikana. Leo ni siku yako. Kila kilichoshindikana. Leo ni siku yako. Kila kilichoshindikana. Kila kilichoshindikana. Leo ni mwisho. Njoo hapa ni. Njoo hapa. Hawa hapa. Njoo. Njoo hapa. Sogea karibu. Sogea karibu. Wewe nyosha mkono wako wa kushoto hivi. Kwangu. Nyosha zaidi. Kuna kitu ambacho kinafuatilia maisha yako. Na kwa sababu kinafuatilia kila mara, kinadumu kufuatilia, usipige hatua, usiende mbele, usifanye kitu cha maana. Leo ni mwisho. Kimetoweka kuanzia sasa, free. Kuanzia sasa, free. Mungu anageuza maisha yako yawe ya baraka. Yale mapito yote yaliyokuwa ya usumbufu, leo ni mwisho. Kuna kitu kinachokuwa kinasumbua kila mara, kinarejea, kinarudi, kinarudi. Leo ni mwisho. I release the anointing. I release the anointing. Kuanzia tarehe leo umefunguka. Umefunguka kabisa. Hii ni hatua mpya. Hii ni hatua mpya. Hii ni hatua mpya. So you are going with this anointing. Several things God will start to do. God will start to perform in your life to people for the benefit of God's kingdom government citizens from today. That I have conferred to you, this anointing will keep on working and working and working.
Yes, Lord.
So be it in Jesus' name. Hallelujah. Mpe Yesu makofi ya utukufu. Mpe Yesu makofi zaidi ya utukufu.